Kuri uyu wa gatanu nibwo inteko rusange y'umutwe w'abadepite bateranye mu gihembwe kidasanzwe. Mu byihutirwaga harimo gutora itegeko rikuraho ibigo bya leta byari bisanzwe bikora inshingano zashyizwe muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Bwana Bizimana Jean Damascene uyoboye iyi minisiteri yasabye abagize inteko ishinga amategeko kwihutisha gukuraho ibi bigo kugira ngo minisiteri itangire akazi kayo.
Nyuma y'uko minisiteri ishyirwaho, hagaragaye ibibazo byatuma inshingano zayo zibongana n'iza FARG, ituma hatekerezwa umushinga w'itegeko ryo gukuraho FARG yo kugira ngo hakemuke ikibazo cyo guhuza inshingano n'izindi nzego. Hashingiwe rero ko inshingano za minisiteri nshya zisa n'inshingano z'izindi nzego zisanzweho harimo na FARG, mu rwego rwo kwirinda kugongana kw'izo nshingano, iyi minisiteri nshya izafata inshingano zari iza FARG. Ndagira ngo kandi na nabasabe ko kubera ubwihuti tubagaragarije gikeneye gukemurwa mu buryo bwa vuba kugira ngo minisiteri itangire gukora, dusaba ko mubyemeye uyu mushinga w'itegeko muhera ko munawemereza muri iyi nteko rusange utanyuze muri komisiyo.
Minisitiri Bizimana yasobanuye ko inshingano zakorwaga na FARG ndetse n'ibindi bigo byakuweho bizimurirwa muri iyi minisiteri ndetse hagafatwa n'abari abakozi b'ibi bigo. Nubwo biruko ariko impungenge ziracyari zose, cyane cyane ku bari basanzwe bafashwa na FARG. Aba ni abakecuru bavuganye n'ijwi rya Amerika.
Ariko biraduhungabanyije rwose kwivuza bari abakecuru n'abasaza bafata nk'inkunga y'ingoboka Mana y'u Rwanda, ndetse twifuza mu gihirahiro
kuri radio nabyo. None ubyansore, none se nzajya mvurwa gute sha uko nanjye numva byandenze? None se uko ariho najyaga niburiza nkajya gufata imiti nkagira gute? None urumva atari ikibazo ngize karagasabune niho nagakuraga, uriya bajyaga bakama. None ubwo rero urumva noneho ko katuba kambayeho, mbega muri make n'undi umeze nkanjye simureke nge nahungabanye rwose.
Seho n'abadepite bibaza uko bizagenda mu gihe bitaga ku bagenerwa bikorwa ba FARG babagiye muri minisiteri. Uyu ni depite Nyirabega Etari.
Ariko jyewe numvaga nshaka kugira ngo nsobanukirwe abagenerwa bikorwa batishoboye ba FARG barimo abakecuru n'abasaza, icyiciro cy'abarwayi indwara zidakira cyane cyane, bakabamo abari bakeneye ingoboka. Ubu rero nagira ngo minisitiri aduhumare impungenge nyine, nk'uko abivuga ko minisiteri izabyitaho, twumve ko nta cyiciro kizasigara inyuma. Mu ngengo y'imari ya FARG harimo 5%. Nkagira ngo rero mbaze niba no muri minisiteri iyi 5% yamaraga ibyo bikorwa ko bishoboka, niba nayo azinjira muri minisiteri gutyo.
Abakozi bashobora kubura imirimo nabyo byagarutsweho n'abagize inteko ishinga amategeko, ndetse basaba ko byaziganwa ubushishozi
no kubisaba uburyo abantu bazabyitondera ku buryo abakozi abantu babitaho ari abantu basanzwe bitanga cyane muri serije tumve by'ukuri abangaba abakozi bazasaguka uko nabwo byose bose ntabwo bakoze muri minisiteri. Uburyo abakozi bazasaguka n'uburyo abantu bazabyitonera ku buryo inabasaguka mu by'ukuri, ariko abantu bakagerageza gufasha abo bakozi.
Minisitiri Bizimana yabaza impungenge abibaza ko ubuzima bwabo bushobora kuzajya mu kaga nyuma y'aho ibigo byabafashaga nka FARG biviriyeho.
Ibikorwa byose za buri rwego twasuzumye uyu munsi nta na kimwe kizatakara kubera yuko bigiye muri minisiteri. N'ibirebana rero n'ibyakorwa n'ikigo cya FARG, ibi bikorwa nabyo bizakomeza n'amategeko bari bagenewe bazakomeza babihabwe, haba mu rwego rw'uburezi, mu rwego rw'imibereho, mu rwego rw'ubuvuzi. Ingengo y'imari avuga ko 5% y'ingengo y'imari ya leta yagenerwaga ikigega FARG. N'ubundi ibikorwa aba bantu bakorerwa ni leta ibikora, izabikomeza uko byari bisanzwe bigenda. Igihindutse gusa ni inyito n'urwego rwabikoraga.
Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yashyizweho mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka. Iyi minisiteri ihawe inshingano zirimo gutegura politiki zijyanye n'ubumwe n'uburere mboneragihugu. Izindi nshingano zikomeye z'iyi minisiteri ifite ni izijyanye no gukomeza komora ibikomere byasizwe n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, kuko ibyo bikomere bikigaragara nk'ibibangamira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge. Iyi minisiteri ishyizweho mu gihe ubushakashatsi bwa 2020 ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda buheruka bwerekanye ko abantu 27% basanga ibikomere bikomoka ku mateka y'ivangura n'amacakubiri na Jenoside yakorewe Abatutsi u Rwanda rwanyuzemo ari inzitizi nyamukuru mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.